another Busy Records classic.
Yes!
ZanzuMusicBlog.co.
Internet Johnny C, Captain Olosizo. Self bread winner, pakweni biti pamba leti ipange tina. Ninaamba kupaya nika nikabudo. Sungani kwide nili monga waka tondo. Niba viniza ngani danza waku Kongo. Shap shap ngamu soja kumkondo. Nilipe formula nili monga Coca Cola. Sano tani otherwise sims a fola. Foku yanga chen jay mava cola. Nyuna patupi jay mava chola. My future bright monga he using a coquette. Sunga pite lodi pita ndine to geti. Benzo nipo ntele ya ni matageti. Ni makoko rojitiva sansa tageti. I'm the maddest, nilina proof. Ngati suvo mela mvela voko mubuth. Pali mulilo beve batenga po chusi. Na wapasa mpepo wavani keni juzi. Ni wangono mayoba lina nzelu. Ni wangono mayoba lina nsalu. Wama sawa ila che munga ni sulu. Na pwela kubiso koneza munga ni silu. Ha! Brisk in a footy, ningafune nala sako brisk in a footy. Captain pa duty, chifu kushibonga up kama recruit. Na wapabili nga chanda na ke, ukunchila mupamba te. Abante mwamuntanga te, number one uparubilo, munga ni matete. Maheta tiba siye madiseche, nili na chitungunga mufuna muniseche. Ha! Daito tamwaka sende, tikari tiku babani munga nituswende. Ha, daito tamwaka sende, tikari tiku babani munga nituswende. Ha, daito tamwaka sende, tikari tiku babani munga nituswende.
Hey busy, where this is June is the most.